Zungumza na baadhi ya wasichana waliopo katika vyuo vya ufundi. Thomas Kartensen, mfanyabiashara wa Kijerumani ambaye kitaaluma ni rubani, aliamua kuuza sehemu ya mali zake kwa ajili ya kusaidia makundi yenye matatizo katika nchi za Kiafrika. Ameonyesha kushangazwa kwake na hali ya utulivu aliyoiona nchini kutokana na taarifa mbaya ambazo zimeenea katika maeneo mengi ya Ulaya kuhusiana na machafuko katika nchi za Kiafrika.
And after I have sold my company, and one point was supporting activities, social activities in Africa. Every TV is bringing bad news, and you can't get a really good view of Africa when you only look for TV and only reading newspaper and so on. It is much different to that what we have seen since this